papa. Cause I'm not too smart, but I can lift everything, yeah. Myself and I. No.
I praise music, baby.
I need 1 minute. This time I'm in it. Yeah, I'm on it. Google killer sentence. Stress, nice dreams. Dolly's outside success. Says one with him, cause I think I don't mind the rest. Wake up, see the kind of life that I'm living. Make up, think a Gucci Lou, what's the meaning? Break up, wanna sip a lead, kiss a shilling. Me and fade up, and for God's sake, I'll be chilling. Look on ilo now, na so feel it to konja. Na piga mi ayo, let them to so geza sa. She does nani wow, na ma sella to kada. Leo mwana lubao, sina value kabitha. Chini na car with no idea, na kilish. Duma, box of wasidilia. Dama nele tengo bada tuyo kuzaliwa. Sina nyama chenga chenga, sina jero, sina mia. Mistari na kuji na kate na kuwa low. Natuwa sedaka za bate na kangaroo. Nachepa marapa buguru ntu karia kuhu. Nafsi nasema tapata nyingine sipati ngo.
I'll be struggling.
Kiko complicated, right. Mwana sukuma na posema I might. You alishizama mbela kuna flashlight. Mitikasi mesha boma, auni kabe midnight, huh? Had a talk, chakula cha myself and I. Na kilaga mpaka kili na semaga bye. Nimechoka mwela kilu kwali, nimechoka my. Sina nguvu za jesiri, still I never wanna cry. One track on con, doto zali nacha. Kila niki walk hard, na vuja pakacha. Maskini ushaniza na ushanipakata. Sina nyimbo za furaha, uzuni kwangu pacha. Kumwenda pole pole, sifiki na kuwa slow. Sina pigwa vidole vya macho mpaka vero. Still the pain will be rolling deep inside to my soul. Nina hustle mpaka morning, wanna need to chemical. Maisha kadiliki, we bang with the nature. Kila siku ni mekiki like woo. Maisha ni muziki, lecheza kwa step. Ganda fresh you a beaty like woo. Maisha ni visiki, unavigonga leo. Kesho pate yoridiki na ukizoom, zoom. Maisha ya shikiki, tunacheza tik tak tak. Pea kwenye kiki like woo. Tunapea kwenye kiki.
I'll be struggling, I'll be struggling, I'll be struggling.
Music, baby.
You stupid on the beats.